to ame apite amebe
ndeji so kere nyo boy tsunami boy
Daniel na Sara cheru yoti Wari mtu safema Mabiri mema o Leo Ruto Ni raisi wetu Kenya o Furaha o Furaha o Furaha o Imekuwa Kenya nzima o University of Nairobi Hari chimutuo Kimaisha kusa kukuo Ni wapitio Raisi wetuo Kameonyesho Kaka mafu kuchipiga niyo Sambuti kichichi Kama guti kata Sugo itao ni wamsoma kisurio
Mungu ni mengi. Achana nayo kwani.